Abesimbye okuvuganya okubaka bwa parliament wali mu buyikwe ya Maserengeta bavudeyo ne balaga obwennyamivu olw'ebibira ebisaanyiziddwawo mu disitulikiti eyo era balazeo okutya nti akadde konna ekyeyakyandirumba disitulikiti n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Embeera eno ewaliriza abamu ku bavuganya okutandika okuwera eri abalonzi nti singa banaaba ababalonze bajja kulafuuba n'okulaba nga abaaweebwa eddimu ery'okuzzaawo ebibira ate ne badda mu kubisaanyaawo nabo bakikomyambagirawo. David Mutebiro na Odi ngono yakwatidde ekibiina kya NRM bendera ku kifo kino ategeezezza nti ekiseera kino abalonzi batayekeddwa okumwesiga kubanga ye mutuufu agenda okubayambako mu kuzzaawo obutonde bw'ensi ate n'okugobaganya abo ababusaanyizzaawo.
Akati njagala okukwatagana ennyo ne director wa National Forest Authority evunaanyizibwa ku nsonga eyo okulabika nti abantu bonna abaabaasaba ebibira ebyo nga beerimbise mu kubizzaawo omulimu ogwo bagukola era n'abatagukoze ettaka eryo bibe nga limugibwako naye ng'oggyeeko ekyo n'abakulembeze bennyini abali mu buyiko essaawa eno bakizuula nti ebibira ebimu baabifunako ebyapa ebyekimpatiira ne balifuula ettaka lya public land so nga ttaka lya bibira ensonga eyo tugenda kugigoberera ettaka ly'ebibira ebyo ebyapa byonna ebyafunibwa bisazibwemu era ebibira ebyo ebyali biweereddwa abantu nga baliyisa ettaka erya public land liweebwa abatuuze bakulaakulanye ebibira bannannyini buyikwe.
Mu kwogerako n'omubaka Dr. Lulu Mebayiga Ssaalongo nga yakwatidde ekibiina kya People's Front for Freedom bendera ku baka bwa Paalamenti obwa buyiko South ategeezezza nti ayagala okulaba nga balwanyisa bamusaawa bibira ate n'abo ababbi b'ettaka bonna basobole okuggwaawo.
Njagala okulaba ng'ate abakulembeze betufunye bongera omuzinzi okusiba ekisenge nga kye twali tusibye okutangira bamusaawa bibira era n'okutangira ababbi b'amataka nabalaba begabanyiza public land tusobole okulaba ng'ettaka abantu kwe batudde basobola okufuna ebyapa bo bennyini mufo ky'abantu okuva eri ne bawambaliwambe koze ekisembayo kwe kulaba nga projects za gavumenti zitambula ekisanja kye bagenda okumpa sigenda kubeera nnyo byakutunuulira bavubuka byamizannyo bikulu era tujja biwagira naye twagala okufuna emboozi ez'abavubuka ezikwatagana n'ebyenfuna bakozeseza batya ensimbi ze bafunye okusobola okuzaazaamu baagagawaze enfuna yaabwe.